Luka surawol sappo. Gada majum Yesu subi wobbe kambe sappande joweedidi e didi den o lilibe dido dido be artamo yaaki konde gariri e wigere to o yidi yahuki fu o wiibe gese bendude e duudi amma huobe duuda tore joomu gese den liloya huobe den gese maako njahe milili on to yimbe bono mbalo e hakkunde shafali to on jaadu e jakare shede ko jakare limse ko pade nden to on kownu goddo konol juutungol dow datal wurongo nattudon fu puddeeri uki alla hokka wurongo o jam to e wodi neddo giddo jam der wurongo barka modon joodo to dow maako amma to wala dum wartay to modon njode der wurongo dum jabbi on nyame njare ko dume ko be kokki on gan kuwo e hani yo beki to on kakkito daga wuro yaaki wuro fu gariri ndi nattudon to yimbe mayri jabbake on nyame ko dum resi yeso modon njamdine nyawbe wombe der gariri ndin dembi ombe laamu alla wari haade modon amma gariri ndi nattudon fu to be jabbaki on mburte njahon dow date mayri bi on min piddi sollare gariri modon daga koyde amin kanjun dum heptirta on gadi hakke amma ande dum laamu alla wari haade modon e mi wi'a on e nyalde jango alla buray yurmi nanki yimbe gariri sodom dow yimbe gariri din don o wi'i yimbe gariri korasin on boni yimbe gariri be tasaida on boni da kuude kaydinide gadaade der modon de gadanaama yimbe taya e sidon da be bornake kolte kollayde wannare be jodake der toka gan holluki be tuubi amma nyalde jango alla buray yurmi nanki yimbe taya e sidon do modon onon bo yimbe gariri kafarnahum on kammi dum hoshay on yaaki do nanon dum nattinay on der gayka hite nden Yesu wi'i tokkube mo jabudo ko biidon fu jabi ko biimi ganyudo on bo wanyiyam nden ganyudo yan wanyi on don liloydo yan sey tokkube mo shappande joweedide didi ngarti e nana beldum be bi'i modibbo ha ginni ma ngadi ko min biidi fu der inde maada o wi'ibe mi yi'i sheydan yenoyi bo majjere daga dow rami hokki on laamu yaabuki dow boole e jahe e hebuki jaalorgal dow bawde ganyo wala ko hebata on amma to on nanu beldum gan ginni e ngada ko biidon amma nane beldum gan inde modon bindama e wuro Allah e sharengel Yesu nani beldum der ruuhu Allah o wi'i mi yetti ma nyaako ammo dow jomiraw dow elei gan asudi fi duun to godube faamu e andal a holli dum bikkoy pamaroy non nyaako an gan no welamma ngada sey o wi'i yimbe nyaako an hokki yan ko dume wala andudo moy woni biddo on sey ni nyaako on non ma wala andudo moy woni nyaako on sey ni biddo on e mo biddo on yidi andina nyaako on sey o wayliti to tokkube mo o wi'i be kambe tan gite giude ko ngidon de barkidinaade gan emi wi'a on anna bo en dubbe e laaminobe dubbe ngidi ngi'a ko ngidon amma be ngi'ayi be ngidi nanuki ko nanoton amma be nanayi sey goddo mo dibbo doka ummi dari gan fonda Yesu o wi'i mo dibbo ko haani mi wada gan mi heba yonki kire'ata sey Yesu wi'i mo ko winda nder attawra noy jangirta o noti o wi'i yidu jomiraw Allah maada e bernde maada fu e yonki maada fu e sembe maada fu e hakkilo maada fu nden yidu bandirawo maada no ngidirda hore maada Yesu wi'i mo a notake boddum wadu non nden a heba yonki kire'ata amma modibbo do ka on yidi wurtina hore mudum sey o jam Yesu o wi'i moy woni bandiraw an Yesu wi'imo, goddo neddo e yaha daga Urshalima yaaki Jeriko, sey woɓɓe wiɓe taɓɓimo, ɓe ɓortimo, ɓe njaɓi ko o woodi fuu, ɓe piimo boɗɗum, ɓe dilli ɓe alimo hakkunde yonki e mayde, sey ardiiɗo diina tokkoy ɗatal ngal, nde o yi'i neddo on, o seli o ƴaɓɓi. Kadi ma goɗɗo lewi yankeejo tokkoy ɗatal ngal, nde o waroyto neddo on woni, o yi'imo, o seli o ƴaɓɓi. Amma goɗɗo Samariyankeejo e nder yaadu o waroyto neddo o woni, o yi'imo o yurminanimo, o yahi to maako, o lootanimo nawnooɗe e nebban e ndiyan ina bojan, o haɓɓanimo nawnooɗe ɗen, nden o waɗɗinimo dow babba maako, o yaarimo wuro to ɗum yoɓata ɗum waala, o wallimo. Nde weeti, Samariyankeejo on itti ceede ajurfaari ɗiɗi daga jiiba muuɗum, hokki mawɗo wuro on wi'imo, wallumo, ta majjini ceede ko ɓuri ɗe, mi yoɓete to mi so'oyake. Sey Yeesu ƴami Moodibbo doka on wi'i, moye nder yimɓe tato ɓe e kammiɗa woni bandiraawo mo wiiɓe fii on? O wi'i on ɗon jurminanɗomo. Sey Yeesu wi'imo, amma yahu ngaɗano. Yeesu e tokkuɓe mo e ɓe nder yaadu, sey o natti wongel Gariyel. Goɗɗo debbo bi'eteeɗo Marta jaɓɓiimo to wuro muuɗum. Marta on e woodi minirawo bi'eteeɗo Mariyama. Mariyama jooɗi haade Yeesu e mo nana ekkitinol maako. Amma Marta wannii gan e huwa kuuɗe ɗuɗɗe. Sey o wari to Yeesu, o wi'i, Moodibbo, a wannaayi nde minirawo an aldiyan e kuugal ga'al min tan. Wi'umo o ummo o wallayan. Amma Yeesu nooti wi'i, Marta, Marta, a wannii hoore maaɗa dow fii ɗuɗɗum, amma fii go'o tan yiɗa. Mariyama bo suɓii ko ɓuri wooɗuki, ɗum jaɓtataake to maako.